Sampai. Producer Mwani.
Nimeumbwa na upendo, mimi wanna give to you. Ah, te amo, te amo, te amo. Baby, umeumbwa kunipenda, mimi do it to me. Ah, mi amo, mi amo, mi amo. Jamani mimi, nime fall in love with you. Yani sina mwendo. Na wewe, tuzeke na wewe, tuzikwe na wewe. In this love, tuishi na wewe, tuzeke na wewe, tuzikwe na wewe. The way you are, baby, a beautiful, a carafu. Baby, the way you are, baby, carafu, baby. Umeiwasha roho, hisia ziko chuchuchu. Without you, baby, nothing I can do. Zawadi yangu, baby, tamu yangu. Pengine mtoe kwa matindo. Na olivyo msimpo, sitaki kukumesi. Oh yeah yeah. Tuishi na wewe, tuzeke na wewe, tuzikwe na wewe. In this love, tuishi na wewe, tuzeke na wewe, tuzikwe na wewe.
Beautiful, beautiful, a carafu, a carafu.